lock baba saskia. Ratiba yangu inanzia na po amkia. Naona toto shasinzia. I piss niki bao ki drop to location on a kutimbia. Wabi Google check brother. I pull up with my gang gang na pita kwa plan kula shada. Hurry at your own risk brother. Tamaliza hela awezi maliza ba mada. Boss ya pingwi hapa mimosh ni mingi tumesha force force. Slow time ya kubo kidingi na bila mtonyo hovimbi wejifungie kibidi. Tupisi utazila kwa macho kiwa broke au dindi.
Toa nangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Matembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Atuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Let's go join the blunt kabla ya kula. Na short vala grand kuzim late mamedula. Michongo naenda vula. Swag ni kemula. Louis V cap, Louis V kaptula. Sina ratiba kwani ratiba inasema nini? These boots dafanya matus na mapini. Na hizi kush ya kilini niki switch ya wazimi. Wazush kuwa wini na bidi ni push Lamborghini. Wauni tunafanya watoto na ruka fence. Wambio linzi wenu hawawezi kundefense. Niko tila lila VIP camp piski.
Tuna shangaa paka leo bado na share viki.
What? Toa nangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Matembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Ratiba,
I'm for serious.
Toa ratiba,
ola wanangu leo wapi?
Toa ratiba,
ola wanangu leo wapi?
Toa ratiba.
Leo bongo kesho kwa madiba. Meta mchongo tukonyeshi mshare mpaka mida. Habari mko wapi mara mnatoka sangapi? Maswari kafisa nida. Si unacheki maniga wamepoa kama wanajeshe shaji seti. Wana nashambulia na wanakaba full becky. Hilo tambi foolish kwa mpopote kambi bro. Ngoma gandhi chombo isandi mpaka majogo. Oh no, ratiba za kifo. Anzia mbezi kazi ya sinza zima kari yako. Chaka tuchaka na chombo bada ya waka. Ndo kwanza tungi na stata. Bebe tuisha kamata. Kwa ratiba tunatimba tufasa.
Toa nangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Matembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Atuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Atuna ratiba. Toa ratiba.
I'm in a building introducing myself.
Atuna ratiba.
Fudge, fudge.
Toa ratiba. Atuna ratiba.
Rapture.
Toa ratiba.
Mkile wa atuna ratiba.
Atuna ratiba.
Mkile wa na kwamba tupo